akite Oya rinde boyo Bobu hangai
Mokido lo kute lali
Bobulu ye Bobulu yondo no ya rinde boyo Bobulu ye mama Bobulu yonza rinde boyo
Bobulu ye Bobulu ye
Eso loko
Bobulu ye Oza rinde boyo Bobulu ye Bobulu we, Ozalinde boyo.
Hey. Oko koso balinga ndenge na ndenge. Tobo lokuta, okuma pusu pusu ondi mai, osa musa ansondi, yoko wola sekaraki na bilomu nene.
Bobulu we, ozalinde boyo.
Bobulu ye,
ozalinde boyo.
Yeah, boy, mama, oh, yeah, it's a monster.
kokota mosala mosusu te bandeko oyo kosalaka yo ndima yango e
bubuluwe 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 ozali nde boyo bubuluwe 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 ozali nde boyo
Mama
Bubuluwe
Mama
Bubuluwe Ozali nde boyo